aina Rolex. Power face kumkono. My success ina pesa wa taste kumdomo. They wanted to ask me. Mama kwa jikoni praying for our next meal. Tamis ina koko compete na garbage. Rookie ana koko speed ya Mbappe. It's land on my bad place. I keep telling you I came from a bad place. Self-made, deep state to kondani. Wife ali put up time, only my mom could love me. Almost criminal, heavens could hug me. Ati taze no zo kwa bars ni therapy. Tell them, na deliver bars ni therapy.
Hebu kumbuka, ulikotoka. Na juo wezi taka, kurudi ulikotoka. Basi kumbuka, ulikotoka. Najua wezi taka kurudi ulikotoka.
Basi pambana, pambana, pambana. Zidi pambana, pambana, pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Zidi pambana, basi pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Zidi pambana, pambana, pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Zidi pambana, basi pambana.
Zoniko niko free kama dera. Atutokia DJ wa di kama gera. Popular, uliza mini mse wa hu. Time zingine singe jaza ata nameless. Aujui, mini mse na du. Wisdom, my time ni kusay less. Meza na kani only kau na jina. I still keep it jolly kanjelena. Niko Emirates na Ben White kwa Jaze. Air Force ni Walter White na Jesse. Ati taze na uzo kwa bars ni therapy. Tell them na deliver bars ni therapy.
Kumbuka ulikotoka. Najua wezi taka kurudi ulikotoka. Basi kumbuka ulikotoka. Najua wezi taka kurudi ulikotoka.
Basi pambana, pambana, pambana. Zidi pambana, pambana, pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Zidi pambana, basi pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Zidi pambana, pambana, pambana. Basi pambana, pambana, pambana. Zidi pambana, basi pambana.
Maze, success can be so far, yet so near. Kimbiza my friend. Katajipa, I tell you, Katajipa. King Kaka, Masauti.
Pambana, pambana, pambana.
Zoniko, niko free kama dera.